moto ninje. Nimefall down after kuwonga kwenye wall. Sikuona, sikujua, maze nimeshtukia. Nimeroll kama ball bila sora meni mop. No, sakuno, kozi inabo. They say hard work pay. Ndo mimi nafanya bidii on the race. Asubuhi hadi nuni, sinuni sina say. Ndo mimi nalia nonuruma, God I pray. Monday to Friday, kazini na hustle, sipati anything. Machozi gizani, kijani sina deal. Na dozi gizani, hata bila dish. Hadili nini tasquizi, huku chini misi mwizi. Maisha magumu hita swishi, pale lotoka mbali, bado nalia. Wale lokota njiani, wengi walingia. Pale lotoka mbali, bado nalia. Wale lokota njiani, wengi walingia. Sharfu jokuwe maisha safari na kera. Leo umekosa, kesho utapata opera.
Mbona sioni wenzangu mbioni wamepita, la la la. Mboni shakani, jozi kasiba na zakanya. Ndio mara misi na amani maishani. Ndio mara mimi na isi ya kichinga. Malipoka sipira pesa na pinga. Mbona piti maisha na pinda pinda. Nitatoka lini wanijue, nisikike peni nichukue. Wago masikini ningatuke,
Pale lotoka mbali, bado nalia. Wale lokota njiani, wengi walingia. Pale lotoka mbali, bado nalia. Wale lokota njiani, wengi walingia.
Tujokue maisha safari na kera. Leo umekosa, kesho utapata opera. Shalu tujokue maisha safari na kera. Leo umekosa, kesho utapata opera.
Sabe kaimbe, ukicheka itacheka.
Ukaimbe,
ukilia italia.
Sabe kaimbe,
ukicheka itacheka.
Ukaimbe,
ukilia italia.
Kama simba, najua tutashinda. Maisha ni paso, struggle yani kuhaso. Binadamu kutu uzima, people, mtu ni watu. Dunia msu niko kosa, leo kecho ni yako.
Narabal, mol mol, ropare matungai. Nyuata ke, maragidi mata.
Tusibaki tukilia, wengine watulia. Dunia tubandia, jifunia, familia. Mkora utu bora, unachora kujipora. Together tugigada, maisha imarisha. Yo,
chunga maisha kabisa. Yo, matunga ilara mbali, mabete ndogo ya boge.
Dogo Karim Beast.